Oh, lady, you're the baddest
man. La la la, hey. Baba Sila, 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 Sila. Anamvuto kawarozi. Nikajuliza hivi ntawini. Nikakam kwake cross. Nimulize ya moyoni. Oh my gosh, huyu setani umbless voice. Kwalise kwa mini, kunikubali mimi. Nika thanks kwa my lord, kuwa wangu beloved. Ulitia jicho kiini ini, kumbe mwanzo sikubaini. Nikazama kati ya lock, na unasema sitoki. Hey jini, 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 nifanye nini mimi. Uniache mimi mimi. Oh, hey jini, 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 nikupe nini mimi. Uniache mimi mimi. Hey jini, jini, nirudishe kwa dunia. Jini, jini, nisame. Hewe jini malikia, damu na mifupa taweza wapi? Nikitinga suti moka wuna tinga shela na kwatu taweza wapi? Kuli mapenze ya chagui domeno nasema unanipenda sana. Baby, nimesalenda penzi na unakiyama. Sweetie, ya nadisha mingina ya ona. Takufa siku sizangu niache mama. Hey jini, 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 nifanye nini nini. Uniache mimi mimi. Oh, hey jini, 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 nikupe nini nini. Uniache mimi mimi. Hichini jini, nisame. Nirudishe kwa dunia, nisame. Hichini jini, nisame. Hewe jini malikia, nisame.